kusunsula mwaba yiza bagenda okusoma haya omwaka guno kumibidari mkaka kwa kukomekerezwa leero. Era government ya kasi zanti abayiza basuka mitwale kumine na mwaka sanvu siba kweyongera yo kumutendera guno. Abayiza mitwala na mwezi satu mwe kumibiri mchi kumimonka gamba satu bevayi televigezo mwongkola yibibuze mpye ya competence based curriculum. Yatandikibwa mu kumibiri ali mwe na kumutendera guno gwa olevo okusinza kwa ripota ekitongole ekyebigezo kya UNEP. Ni wankoda abayizi wanubo na bayi tebigezo na hicha tege senti abayizi mitwalo kuminena mwaka sanvu mubitano mwana mbasatu tige bitundu wa sato mbina kulichikumi sipa kwe yongira yoku haya ya boli kedo kuwelezi wa matende kila agebye mikono. Ministro ebi njigirizabu ya badde tongozo na kuluwa soso loksunusu kama abayizi abana asuma haya chategele senti abayizi mitwalo abili mmonana mwenye kumi nyamulu kaga mwabili bokabe bagenda okufuna ebifo mu sinye yokutaano. Abayize mitwalo kumi n'ebiri mu ebikumi bisatu mwana bakugenda mu masomero ga gavumenti nga kubano abayize mitwalo kumi mu lukumi mu bisatu mu nkaaga bakusasulirwa gavumenti songa abalala omutwalo gumu mu kanaana mu lwenda mu kinaana bakwesasulira newankubadde bakusomera mu gavumenti. Abayize mitwalo kumi na mukaaga mu enkumi nnya bibiri mu kinaana bakusomera mu masomero g'obwannannyini nga nonno gakola omugatte gwa bitundu asatu munaana ku buli kikumi. Mu kusunsulamu abayizi amasomero ag'amaanyi era amagundiivu obubonero bwagawanise ng'okufunayo ekifo kyetaagisa omuyizi okubeera n'akabonero aka A oba A so nga amalala gakomye kutwala abayizi abalina obubonero bwa B ne C. Omutesitesi omukulu minisitule ebyenjigiriza Dr. Kedris Tuliagenda yasinzidde wano n'asaba amasomero okwata obulungi abayizi be bawandiisizza.
Bagenda kusoma ebyemikono kati gavumenti erina ekirajo ekyateekawo 2025 ekikiwa abaana bonna opportunity okufuna obukugu mu byemikono ate ebyemikono biva mu ssente n'olwekyo abatagenda muhaya bagenda kuza mu masomero ago ne basoma temubaleke eka bajje basome bafune obukugu kola ebyemikono singana n'eyo ye O-level ebabadde basoma eya competence n'olwekyo bagenda kusoma bulungi tubendeza kusoma bulungi namwe abazadde nyabula muyamba banna bamwe bafune ebitabo